katonde yali woli eroliba wintula nindoza kubulungi bw'omukama nebyokoze amawanga gasinza gwe atakyuka kyuka leri gwe manyi gange nayimba natenda kiddukiro kyange winekweka nantamekwa Ziri wakulu zinemye okutegera gasibweya okana nekulu bwebutyo obuyinza bwo terekiza kuwagamira boyimirira Yesu nantamekwa Teme kubo weritali Kwa kakanya omu